fadala mon yonent bi day dane won ku fat ku ne jeufum dogna moy amatu luf ko aw yiw di bayiko luma ay ben yu neew neew mune bamu dess nak ku don faandu ci yoonu yalla ba faatu ca mom jeufum jojje di faandu ga noné mu reetu ya ba nonu lañ koy bindale du tolok tiyabay faandu ga bu yoy rek di yoy bu spench tay bu duggé ci bammel kenn duko fa laaj dara kenn duko fitnal ci bammel ba